bisharo bisharo dadweyno bil khair dhaha waa albumkii cusbaa ee soo baxay sanadka 2011 waa fanaankii weynaa Soomaaliyeed the legend Abdulqadir Umar Macallin Juba albumkan waxa ereyadiisa sameeyay abwaanka dhalinyarta ah ee Ilaahay ku manaystay suuganta Ismaaciil Yuusuf Cabdi Ismaaciil Jihey muusiga waxa saaray Sidi Ali Winkey Maxamed Abuukar Cabdi Alto iyo Nasir Abdullah Abdo Recording and Engineering Nasir Studio ee Jamhuuriyadda Djibouti Danka laxanka waxa saaray Abdulqadir Juba Sidi Ali Winkey iyo Daoud Ali Mashab Fanaanka wuxuu u mahad celinayaa Khalif Ahmed Cilmi Farax Dibaax Daahir Shidani Cabdi iyo Maxamed Ababe Albumkan cusub magaciisa waxaa la yiraahdaa Ayeyo ama The Grandma waa anigoo ah Axmed Naasir Jibriil Faarax ee dhegeysi haboon
radio badan safar ko dumaraye adoxu bano banno wax ku saar ideysa sorin kita dio badan safar ko dumaraye adoxu bano banno wax ku saar ideysa ta hala sayad warti uu ku saraysi suuti ka dararti uu sahada sahada bihi habinki shaqade du socoti aga sehanine ta hala sayad warti uu ku saraysi Suti gadarar tiyo sahada Sahada bihe habiki Shakade du sohti laga sehamine Supane chabuta ay saldiki chayilke Oh ilbahni mada sidate adunia da la sohta supanay chabuta ay saldiki chaaylke ay bahni ma dasidate dunya dala socota gashamale sarkida yo ay sona balbala yo sohi ma ba ayabe yo kada bulu iyo e sifa kadiya pula au inta qursal iyo baad abo lagu sargoyo suqaga duubka waqti saacad soo mare qalbigi sasaade abinka 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 basasno Gashamale sakeda yo sona balbala yo suri mata haya ple yo sakada bolu yo sifa hadiya pula au inta qursal yo bad gabo lagu sargo yo suka ga dudka ofki saa tomar Sasa khade habit ka chabuta habit ka bas